On top, it's me versus me. Yes, I'm free, yeah. Number one, yeah. Phony niggas, stay back. We wanna told ya. Steve Wonder free. Sioni si ski. Still show you love. What a count is in me. Free from HIV. Free from drugs. Mama Zako nalia, but I'm already in love. Free from voodoo. Wajifukie. That shit we don't do. Free from visu swadu to kataka mix and shaka. Where we see in my blood veins, bila shaka. God did it, bila konda maka. In the range, in the matera, we free. Head as high, I know you see. We finna let it to nanuke marashi. A, B, C, D, the EP, holla. I don't rap for free, yes, I'm a baller. Nazungumza na mama, tia wana, waliofungwa bila tia free. Siasa free, come walk with me. Na poa, yeah, utasema mpopo, mpopo. Ni say 5-2, crazy how ne kuti couple. My music no actor say, now infuse my popo. I go loco, wavuvio lali koko. Check it jump oil, it's the reborn. Nyem na itam toko. Rest in peace, wali mno say my head papa ina soccer.
Yes, I'm free.
Wanaomba feature for free. Kama kweli kichwa na kika itakuwa shida for me. Wanasema it I'm that guy. We ain't gonna wish they could be a wishiki CV. That's why the plug is looking for me. Mashairi hali nshapa sana tubure. Ndo mana squeeze unaona swezi chana. Kasiaona ntavuna tamchele. Rap tu inatosha vijana na soma di shule. Bazo mistake kusoma ni noma na tema tungeri. I'm so free spangiwi chenye nta rap about. Story flani za street hauza kuangusha bapa ba. How I got this far. Missy rap wanachotaka brand. Tomana mina sound like me. So takataka zao. They can't wait for me to rap again. I can't wait to be on top again. Hands full of cash again. So niache niwafundishe rap again. Wengi squeeze na vumisha kali na mashaka kwenye rap uzenu. Buzwa chacha wengi minaona ni fish. Hize momba nswakate kabla janza chomwa na mpish. Awezi nipata takizungusha tena lidish. Mungu andele kumlaza pema likesh. Superman mo.
Yes I'm
chill, you know, everything is free. You have to call to kasi tina moja ama nini. Kisa ni free. Haimanishi ndo you take for granted. Unaizesha kuwa suspect ya the most wanted. Majambazi ndio ana bank guitar. My boss rollers, connections, chef mikato ya crossover. Na cross borders bila mikoba. Stow away, then court calls bila decoder. I don't play games for free unless ni just now. Bless na classic. Usimpimie mileage success ni tragic. Magic, kama Chris Angel kitimbea juu ya maji. Staki uchawa, simziwe juu ya kazi. Wanaofu niacha free mumia. Abuja malu wa rap kama usikishu udia. Rupi rupia na fakufa na hatma safi. Solid soka, magma au Mahatma Gandhi. Nenda shule sio kupatma saki na patna waki. Ficha iyo pakti ya bangi, mashati ya kaki. Yanazunguka kwa fukuza madrug abusers. Alafu makimping wako free the twana users. Life confusers, watu wanauzana type of Judas. Usikonde popote kambi Antonio Nugas. Free kama Madaraka Day na Kenyatta. Najikuta bunge la striker japo sija play hata sekafa.
I'm free kama maji
na pande zote na penyaga.
Yeah, I'm free, I'm free, I'm free.